Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumare sappo lewru juillet hitande 2026 sakra to gondom hedaade hejoji amen de lende mangal mudum wakab jon o fumin chalmino am san. Robel kawrtobe solato dental won pelle fa dar wa gollida ka darne mu em ana momni san e le yirwere le nokko o hultama wiide beedaade e imadraji mabbe faabe nabira yeso ko hebetele lede amen di bangal demal ko ben do rewbe le darne mu em ana momni san du bangal kebe resultat bac hitan 2026 kayun ka jababuji mudum yaltinama e lede amen di hultama wiide le temdere hakkune yimbe ngabbe dido imuje hitan hikka fu chapan tati e nay fa yetto picce noga e tati kayun en ka hebi bettaade sakra dun same kabaruji mi joganam kigede hande bismillah modom e hedaade men yaloma kertana do pelle de nuddirta cooperative kayun ka ana yambine asawere arandere le lewru juillet hitane fu le hitane 2026 ne dum wadle wakati kultado wiide le won wadle wakati mo chadel kewde bangal kebal kayun ka wondi matere le leedi amende hay tawede dum fu cooperative ngaydi kayun ka hultama wiide darne mudum ana momni sanne bangal yirwere le jahili de hodo fu nafako di do cooperative ngay way wo yottinde leedi amende le yaloma hande o fa kemen famtar anni ko fati yatara hebane am do majjum do fetang usman ali buli
le mali bale darde mubben ana mawni sanne bangal yiruwere kebal e neddaagu e bale ana tawe de remobe e marobe dabaji ko de gatta yalla de beede yiruwininde golleji mabbe e beedude kebe mabbe to sigasoto walde gollobe sardingeji korotimi kone yo misalu goto
an cooperative
dental amengal kamina min demobe wakati ndungu gauri min demata so cheedu wari golle wo jardin min gatta de keba ko min tamma e juude amen mi hakke rewbelle chapan jeego yam e le dentangal mi de tamatika e
konkon
e wi sociologue fojje tanjugura e bale ana kani jukude gollidinde e wi makko e de lato sababu e dude yirwere kebal e gollidal
en gros c'est une organisation
de pelle darne mudum ana mawni idi pabo lamu o ele dati di itti bangal yirwere idi pabo modu yella ko o tewtuta ko ana tabita
soir sa vision
e bale ana tawe handen le golleji kewdi hono demal jaagu golle juude service ngaji ana jukkene du beedude kebal jaalini di
kiti hakune kiti yimbe tiktabe hakune soldats emi wiide narfa hipta lamu leedi amendi nadu yottinde leedi tordaji guddi kasen ka golleji mudum fuddi altiner bettinde bamako do kaytaaji kewdi ko en warta fa yewtele on do nokkule hakune majji hono no kultir on mi wiide jonni ana yimbe narbe fa samina lamu leedi amendi fa yeto yimbe wobbe kasen gabbe bonandaji guddi kasen hono waranguji fa yeto on guykaaji fa keben famtar anni ko keba mi on do majjum do fetan usman yalbuli
Asudu sari mangal paden sarotondu watbe bonandaji fuddan sarungoji mudun arandeji hitande hikande dow talkitati may sara en jotu to kabaruji hono an yibe helde leedi e gollidibe mumben haifabe dow bangal politikaku e denagu suudu sari andu yewandu talki goddi pawidi dow hakkeji hono hollitabe wiede ngadi war horeji e nguykaji leeti mode di sariyaji juzen be kolitan haifabe ko ngadi e dabere ko bami jukungoji di ngatte dow mumben fuddode o golle wadi yeso ministre kuminido sariyaji hakke bibbe adama en mamoudou kassoge ministre kadjado e de ministre kumenido denagu e habotobe hibbe general oumar jara kanye kanankobe hewbe bangal sariyaji e militaire en
mi holiti o am jom do sembe kabaruji de fuddata do jababuji bak hitano 2026 kayon ka holitama malin kobe aljumaare sappo lewru juillet ndu holitama wiide le hakkune yimbe le ujinaji temdere chapan nay en jeegom teme didom kanyi en jeego yam gabbe dido ngado dido imuji ngay ka sa fecci dum pecce sa fecci dum temdere hakkune mabbe ka fuultama wiide chapan nay kany e chapan tati nay kanyum en ka hebi bettaade le dido imuji
Sijo Tamani mo Fondation Hirondelle do Mali do kanyi e gollidimbe mudun radioji e teleji Mali Irtel e do faba munya coopération suisse coopération espagnole union européenne le gouvernement norvège
le communiqué god ngadal kolta do wiide urto gubal gal be noddirta confédération de l'AES ana holta ele mudum wiide leedi mali kany e niger kany en ka holti wiide walda fi e dana e leedi burkina faso chagal ko holti wiide kanyum ka gollidal hakkune mudum e leedi france ka timmi fa laabi odo communiqué yon gonga nanu pene ziyadata mayga tewti andude dum kede usman yalbuli
nde windande kulitande wiyede wadama nyande jeddi lewru juliye ndu nde mande ASD yete mudun holiti wiide Mali e Niger ana gondi e yopude leydi Burkina tiagal dabrede bami ana jidi du gollidinde e leydi France ndu talkur kulitandu du bembe andade halaji kewdi ngadi do mudun tiagal komin koy men tawi o communiquer wana ngonga fed leydi AS wala funde kuliti windande hononde jati le kawrital hakkunde horebe hejabe hal AS ko wadi le timmore lewru jion jabbenandu le ngallure waga dugu le leede kolti widen jukkinan gollidinde e leydi Burkina nyande jetti lewru juliye ndu to nyameto ministre en kummenibe haajuji de leede gondi sella jodde ke batu e kananke leydi Irisi goto ko hollitata widen jukkinan gollidinde timminda hal wiide tan halaji kalaadi le o communiquer ngana gonga Mali Niger e Burkina an keddi e gollidinde le fedde AS nde
fedne noddirta fema futano wonde waytirde no gollirta o holliti aljumaare hande wiide gollidal hakkun mako e fedne noddirta wantin sport kayunka be ciini talkur hakkun mabbe ko watta duubi nay dum wadi le wakkati mo wadi le wakkati mo jurabule em leydi amendi kayum en kadu subana ikintino wo goddo kasem andi den on tan wiide kanko jibril drame kayum woni nyomaado fa wade jokko ikintino jagabule em leydi amendi o wara o lonto kanko alu badara jallo antirteedo kunti dan mako ne o wara o heddare ne do darne duubi didi sakira min jooti on tan heedade kabaruji amendi Allah holli e wakkati goddo kasin